Susuruke ni hano kwijwi ryamya buri wa gandatu mu gitondo saa 12. Oliver Ngoma akomora ingazo ye mu muryango we. Ise yacurangaga harmonium yatangiye kumwigisha muzika Oliver Ngoma afite imyaka 8. Mu 1971 ubwo Oliver Ngoma yarafite imyaka 12 umuryango we wose mukiye wa mukuru wa Oliver yahize abashuri y'ibaruramari comptabilité muri district d'Oliver. Ishuri ryafite orchestre yitwaga Caposand. Oliver Ngoma yayijiyemo icurangira gitari. Niho twumvimbiye yitwa Fri.
Je ne serai jamais.
America ikiganiro dusuke Oliver Goma yacurangaga cyane cyane injyana za Afrozouk, Soukous na Afropop. Mu gihe 1995 yahoye album ya kabiri yitwa Adia. Iyo yamenyekanye irakundwa cyane nk'iya mbere bane. Adia Ronyo ni indirimbo yahaye izina iyi album ya bibiri ya Oliver Goma. Ijya mbere turasuka gutanda tusakuye mu gitondo Facebook ya radio yacu ine radio yacu @gmail.com Olongoma yasohoye album imwe yitwa Sevani niyo yonyine itakunzwe nziza iyama yitwa Saga yasohotse mu 2023 Olongoma yitwa ku itariki ya karindwi y'ugatatu mu 2010 mu bitaro by'Iboville umukuru w'igihugu cye Gabon yasize irwaye impyiko yagiye kiri mu tuntu yari afite imyaka 50 n'umuvuko yonyine gusa bari rajustanze ku medi ya kuri Olongoma gahatuma gato dushubikire Usibutse wese bumwe dusuke ushaka kutumubwira muri mateka y'ubanzi tuzasukushoboye tujana kigawe gisaga igihose kubuga kwa dubene uzi twakamo radio akaduka hante bigo maze rusana namwe zimwe zungana n'abashinzwe bari bitwaje iki cyangwa ngebe ubivugo